Just call me every time you want to. Sita sita kupoke. Niwewe nataka. Sita weka mwewe to. Every time you want me, when you get your honey. Sita sita kupoke. Niwewe nataka. Hii imo, nikiwega imo. Toto mzuri kama imo. Imbo, lipenda dimbo. Imbo, hii imo, nikiwega imo. Toto mzuri kama imo. Dimbo, lipenda dimbo.
Toto mzuri so fine. It's good that I'm yours. It's best that you're mine. I can nani. You're my best buddy. You're the best shawty. Cutie pie. Figure 8. Pretty face. Super charming. Uko sweet girl. I'm loving the taste. I need you. I want you. Your pendos. Your homo. I love you. Si wazen. I got you. And I say girl, you can have whatever you like, yeah. Girl, we can go wherever you want. Tukiwa wawili posti picha moja. Pozi zaidi ya mbili stika kwenye uso ya nini. Kufiche kwa nini PC ya mimi. Pichi moji vitu na vyo kula mimi. Ukintumia imoja tango nshajio nataka tu.
My president will like we'll never undo. Girl, your booty good is your mind too. Take it to the hood if you want me to. Mami shache sala. Lala chapa para. Sini toi kafara. Kumba tenki lala. Ah ah, vindo, niko vindo. Mama, nimekwimbia na nyimbo. Ah ah ah, tuoni tuko chimbo. Dada, nafanya na kesha lindo. Oh,
hey. Imo, nikiwega imo. Toto mzuri kama imo. Imbo, lipenda dimbo. Imbo, hii. Imo, nikiwega imo. Toto mzuri kama imo. Dimbo, living the dimbo. Oh no,
When you type of girl to make me go and kill a nigga. When you type of girl to make me hustle for the figures. When you type of girl to make me do everything you want me to. Kila ini bila jasho bila shida. Cause Nikki wanna wewe, my nigga. Siwazi kusunja wala chiga. Na ulivyo kama snack nikikuona tunashiba. That's why tunaskip lunch. Tukulane mida mida. After hapo tunamoka. Get ready bila ata plans za kutoka. Post picture caption vye moji vya makopo. Girl you so good sana nzaje kukuchoka. Choka.
Call me, kene misi call me Simeni nakula hivo hivo na maganda. Swear ukinitema mwizako minita danja. One in a milli, I can never lie. Jinsi ulivo sexy, hips don't lie. Muni sina stressy, I'm feeling alright. When you come a nurse, unafanya niwe high. Nakulinda usiku mchano, unaweza sema niko lindo. Na vile tuko high, unaweza sema tuko vindo. Emoji za makopa kopa, jue sipo single. Ready nime shoot, wendo target ya ma window.
Imo, nikiwega imo. Toto mzuri kama imo. Dimbo, lipenda dimbo. Dimbo, hii. Imo, nikiwega imo. Toto mzuri kama imo. Dimbo, lipenda dimbo. Oh no, no, no.